Baba yako ni molevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Baba yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi drunk. Nilisha kuja leo mapema asubuhi, ninatafuta dada yake simuoni. Kakutana mjomba wake anitambui. Later on wana nikamuona, kamuuliza, do you remember me? The girl met in the club ile last night. Akanisema, I don't know you. What's your name, wewe? Jina laku we ni nani? Vile vile, kweli kweli, I was confused. Hey, nje ya chiapo, I introduce myself. Naitwa ya moto kutoka inji ya Uganda. Baba yako ni molevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi. Mama yako ni molevi drunk. Baba yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi. Demali katala boarding ya nataka discola. Anachanganya waraji na Coca-Cola. Wavijana na wachanga kama footballer. Kumugonga utalipa ni hatara mefirika. Amesha gonda medondoka nisha panda anashuka. Kademo ni kalevi sana. Baba yako ni molevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Baba yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi drunk. Pole pole, minilipendana naye. Siku moja nkamuomba twende kwa wazazi. Ajui palo lipo lipo. Halinisema hamuna noma. Yo moto, I know you a nice guy. Ukweli we uko nice man. Mara moja kasimama juu. Tukayenda soko fanya ile shopping. Jiene laka laka tukafika kwawa. Mama na baba wameshalewa. Baba yako ni molevi drunk. Mama yako ni molevi drunk. Dada yako ni molevi drunk. Familia ya walevi drunk. Mama yako ni molevi drunk.